akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola ebyobulamu mu maka g'omukulembeze w'eggwanga lino aka Health Monitoring Unit awamu ne Nurses and Midwife Council bagambye nti bakyagenda mu maaso n'okola ebikwekweto ku ebyo ebiwulirwa nti waliwo abasawo ab'ekibogwe abakakkalabya emirimu mu ngeri emenya amateeka era mu bikwekweto ebyakoleddwa gye byasembedde ng'akalwaliro aka Alpha Medical Clinic akakulirwa ttiimu Christine Loy kagaddwawo era naye n'agombebwamu obwala. Omusawo ono yatendekebwa mu ddaala erya Nansi attiimu Christine Loy yakwatiddwa oluvannyuma lw'okuddukanya akalwaliro akatalina bisaanyizo aka Alpha Medical Center nga kano kafiriddemu n'omwana eyabadde yakazaalibwa mu ngeri etaategeerekese. Ono okukwatibwa kigambibwa nti yazaalisa omuwala wabula omwana n'alemererwa okussa ekyamuwaliriza okumuddusa emulago gye baakamutemera nti omwana yali yafudde dda. Oluvannyuma abasawo baakoze ebikunoonyereza ne bakizuula nti abadde aleese omwana Nansi nti era maama w'omwana yalekeddwa mu kalwaliro akasangibwa mu kitundu ekya Transformer oluvannyuma okumala okuzaala ate embeera n'emwonoonekera. Wano abasawo baatemezza kakiiko akalondoola ebyobulamu maka g'obwa pulezidenti nga kakulembeddwamu Dr. Atala Steven ni wakole ekikwekweto ku kalwaliro kano. Dr. Atala Steven n'agamba nti akalwaliro kasangiddwa mu mbeera mbi nnyo nga tewasangiddwayo wadde ekipande ekiraga abalwadde walina okutuukira ng'ate we kali kafunda nnyo